nasemhlabeni kwaphela ngiyisahlela umoya namanje kuhlangane futhi anginalutho nabantu abamabana lutho bantu size ngizolenze njani mina abasenalutho bantu size ngizolenze njani mina namanje asenalutho.
Yeah.